Mungu fahamu kwenye stage time hapa na mlete kwenu msanii mnayempenda akiimba nyinyi mnalia J Melody.
Toke hata mara moja akilini mwangu oh mara moja ninayopitia ni kama umeniroga haya mapenzi yamenipa gonjo japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo nitakwambia how I feel, how I feel, nitasema mimi, how I feel, nitasema mimi. Na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are magneto na nivuta hapo tanitoa roho jamani unanikosha unaniwasha unalia pa moyo kosha unaniwasha unalia ba japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo umeuokota hii dunia nimempenda mmoja hizi hisia nitakwambia wife. Sema mi unanikosha unaniwasha unalia pa moyo wangu unanikosha unaniwasha unalia pa moyo wangu.